Yvon John Mostar. Zuri sana kila siku nitakufuata haki ya Mungu baby sitakuacha. The kitty face and smile is all for me. You are designed for me. You are all I wanna share with nobody. Come caress my body. Ndiye mkwano seba kusinga nikamele koka tabalala zetaga. Siwezi kukuchanganya tubiza no kukwasa ganyanga. Jala jala katinkuje mubenku.
Kali
jala jala katinkuje mubenkula.